arabiantunes.com.
Twasomina mubukulu bwenu, twasomina mubusungushi bwenu, ngateye mwe nishi pafye, ngateye mwe nishi aweyo. Twasomina
mubukulu bwenu,
ngateye mwe Shenu ngate imwe nishipafye, ngate imwe nishiawe yo.
Twasumina
mubukulu bwenu, oh twasumina
mubusungushi bwenu,
ngate imwe
nishipafye,
ngate imwe. Game way.